supu kongoro mama ijuma biriani ya mama choro busati mkeka so kila siku godoro hai wewe nimekwisha ni mapenzi yamenishika hai nini nimekwisha maumivu hasta la vista. Safisha makuto na ikiwa vita fujo furuku na shikisha mototo izi biashara nobala maybe nishike kwa unko kavalia ushanga mafu chengi kavalia kikuko
hai wewe nimekwisha ni mapenzi yamenishika hai nini nimekwisha maumivu
tanga ya sas tanpikia sas tanfanya sas tanpatia sas
Baby,
ah, I'll